Meditation.
King.
Yeah.
You're the king of beats.
Barbecue.
Onori clean, onori fresh. Uraberewe wa mwana. Giri joro hashe. Emerera ko tudatana. Uisha kongwe mera nukurijana niye. Yeah. Ika tunajindu wa uniwe wanyika rurie. Usiwa shaka kukuronga. Usiwa shaka wateri mitomba. Iyo mbuti bomba. Natenda kuhuze nukomba. Kaza nijari kujoha. Iyo tasa nari kuchana.
Baby, all night long, all night long, Jenna.